Let's dedicate this song to all our mothers, those still living and those who are gone. City, mom, mama wami. City, mom, mama wami. We mom, mama wami. Mom, ngiyathanda mama wami. We love you so much. Wangikhulisa, wangifundisa, wangibonisa indlela, wangibusisa, wangiluleka, wangibonisa indlela. We mama, ngiyakubonga mama wami. Thank you so much. Ngiyakuthanda mama wami. Uwe mama, uwe, 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 uwe mama wami. Angazi ngizokufanya. Uwe, 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 uwe mama wami. Yeah, ama hundreds, ama thousands, ama millions, akakwanele mama konke lokho kunani. Igolide, isiliva, idayimani, hayi konke lokho kunani. Ufanele Yesu, Yesu nomqhele. Yesu nomparadiso uzokupha uNkulunkulu. We mama, mama wami. Mama, mama wami. Yakoluti, koluti uthando. I owe you so much. Ngiyakukoluta, koluta inhlonipho. We mama, mama wami. Mama,
God bless you all.